inkuru ivuga ibyabaye mu mibereho. Umurage wa Gikristo nahawe watumye nkorera Yehova. Byavuzwe na Woodworth Mills. Umunsi umwe ari mu gicuku, njye n'undi muvandimwe twari tugiye kwambuka uruzi rwa Niger. Urwo ruzi rufite ubugari bw'ikilometero kimwe na metero 600, kandi amazi yarwo afite umuvuduko mwinshi. Icyo gihe, intambara yo muri Nigeria yacaga ibintu, ku buryo kwambuka urwo ruzi byari biteje akaga. Ariko kandi twagombaga guharamagara tukarwambuka, ndetse tukarwambuka kenshi. None se kuki twagombaga kurwambuka? Reka mbabwire uko byari bimeze mbere y'uko mvuka. Mu mwaka wa 1913, data witwaga John Mills yabatijwe mu mujyi wa New York afite imyaka 25. Umuvandimwe Russell niwe watanze disikuru y'umubatizo. Bidatinze, papa yagiye mu gihugu cya Trinity, ageze yashakana na Constance Farmer, wari umwigishwa wa Bibiliya warangwaga n'ishyaka. Papa yafashaga inshuti ye William Brown kwerekana filimi yavugaga iby'irema. Bakomeje gukora umurimo kugeza mu mwaka wa 1923, igihe William Brown n'umugore we boherezwaga muri Afurika y'Iburengerazuba. Papa na mama, bombi bakaba bari bafite ibyiringiro byo kuzajya mu ijuru, bakomeje gukorera umurimo muri Trinity. Ababyeyi bacu baradukundaga. Ababyeyi bacu batubyaye turi abana 9. Umwana w'imfura bamwise Rutherford, bamwitiriwe ari perezida w'umuryango wa Wichita Bible and Tract Society. Navutse ku itariki ya 30 ukuboza 1922, banyita Woodworth, banyitiriye Clayton Woodworth, wari umwanditsi mukuru wa Nimukanguke. Icyo gihe yitwa Garage Door. Ababyeyi bacu batujyanye mu ishuri, ariko ahanini badushishikarizaga gukorera Yehova. Mama yari afite ubushobozi buhambaye bwo kwemeza yifashishije ibyanditswe. Papa we yakundaga kutubwira inkuru zo muri Bibiliya, agakora ibimenyetso byinshi by'umubiri kugira ngo tuzumve neza. Inyigisho baduhaye ntizabaye imfabusa. Iwacu twari abahungu 5, kandi njye na barumuna banjye 2 twize ishuri rya Gileyadi. Bashiki banjye 3 bamaze imyaka myinshi ari abapayiniya muri Trinity na Tobago. Inyigisho ababyeyi bacu batwigishije n'urugero rwiza baduhaye byatumye dushinga imizi mu nzu ya Yehova. Inkunga baduteye zadufashe gukomeza gukorera Imana turi mu bikari byayo. Zaburi ya 92, umurongo wa 13. Iwacu niho haberaga iteraniro ry'umurimo wo kubwiriza. Abapayiniya barahahuriraga, akenshi bakavuga iby'umisiyonari wo muri Canada wasuye Trinity witwaga George Young. Ababyeyi banjye bakundaga kuvuga iby'umuryango wa Brown bigeze gukorana umurimo. Ariko icyo gihe, Brown n'umugore we bari baragiye gukorera umurimo muri Afurika y'Iburengerazuba. Ibyo byose byatumye mba umubwiriza mfite imyaka 10 gusa. Uko umurimo wakorwaga. Muri icyo gihe, amagazeti yacu yavugaga ibintu adaca ku ruhande, agashyiraho n'ibinyoma by'amadini, abacuruzi b'abanyamururumba n'abanyapolitiki b'abahemu. Ibyo byatumye mu mwaka wa 1936, abapadiri boshye wari guverineri muri Trinity ahagarika ibitabo by'umuryango wacu. Twahishe ibyo twari dusigaranye, maze dukomeza kubitanga mu ibanga kugeza igihe byashiriye mu bubiko. Twakoraga ingendo n'amaguru cyangwa ku magare, tukagendera hamwe kuri gahunda dutanga impapuro zitumira, kandi twabaga twambaye ibyapa. Twe n'itsinda ry'ababwiriza bo mu mujyi wa Tunapuna bakoreshaga imodoka yabaga iriho indangururamajwi, twabwirizaga muri uwo mujyi no mu turere twitaruye. Byari bishishikaje cyane. Ibyo bikorwa bya Gikristo byatumye mbatizwa mfite imyaka 16. Ibyo ababyeyi banjye banyigishije n'umurimo wo kubwiriza nakoze nkiri muto byatumye nifuza cyane kuba umumisiyonari. Icyo cyifuzo nakomeje kukigira kugeza mu mwaka wa 1944, ubwo najyaga mu gihugu cya Aruba ngakorana umurimo n'umuvandimwe Edmund Cummings. Twashimishijwe cyane no kwakira abantu 10 mu rwibutso rwo mu mwaka wa 1945. Mu mwaka wakurikiyeho, kuri icyo kirwa hashinzwe itorero rya mbere. Nyuma yaho nabwirije umuntu twakoranaga witwaga Oris Williams. Oris yangishije impaka nyinshi ashyigikira inyigisho yari yarigishijwe. Icyakora yize Bibiliya maze atizwa ku itariki ya 5 Mutarama 1947. Nyuma y'igihe twarakundanye maze turashyingiranwa. Yabaye umupaniya mu gushyingwa 1950, kandi twakoranye umurimo w'ubupaniya twishimye. Umurimo ushishikaje twakoreye muri Nigeria. Mu mwaka wa 1955 twatumiriwe kwiga ishuri rya Gileyadi. Kugira ngo twitegurire iryo shuri, twasezeye ku kazi, tugurisha inzu yacu n'ibintu twari dufite, maze tuva muri Aruba. Ku itariki ya 29 Nyakanga 1956 twashoje ishuri rya Gilead rya 27 koherezwa muri Nigeria. Orisi yashubije amaso inyuma maze aravuga ati umwuka wera ushobora gufasha umuntu kwihanganira ibibazo ahura nabyo mu murimo w'ubumisiyonari. Nubwo umugabo wanjye yifuzaga kuba umumisiyonari, njye sinigeze mbyifuza. Numvaga nagira iwanjye nkabyara abana. Ariko maze kumenya ko kubwiriza ubutumwa bwiza byihutirwa, nahinduye uko nabonaga ibintu. Twarangije ishuri rya Gilead niteguye kuba umumisiyonari. Igihe twari mu bwato bwitwaga Queen Mary, umuvandimwe Worth Thornton wakoraga miro by'umuvandimwe Noro yaradupepeye, aratubwira ati urugendo rwiza. Yatubwiye ko twari tugiye gukora kuri Beteli. Nahise nitsa umutima ndavuga nti ye baba we, ariko sinatinze kubyakira kandi narahakunze cyane. Nakoze imirimo myinshi ariko nashimishijwe cyane no gukora aho bakirira abantu. Nkunda abantu kandi uwo murimo watumye mbonana n'abavandimwe benshi bo muri Nigeria. Abenshi bahageraga buzuye ivumbi, bananiwe, bafite inyota kandi bashonje. Kubitaho nkabaha ibyo bakeneye byaranshimishaga. Uwo ni umurimo wera nakoraga kandi waranezezaga cyane. Mu by'ukuri inshingano yose twahabwaga yaduhaga uburyo bwo gukorera Yehova. Mu mwaka w'1961 twagiye muri Trinity. Igihe twasabanaga, umuvandimwe Brown yatubwiye inkuru zishishikaje zo muri Afurika, nanjye mbabwira ukuntu muri Nigeria hari ukwiyongera. Umuvandimwe Brown yamfashe ku rutugu maze abwira papa ati Johnny, ntibakoreye umurimo muri Afurika ariko Woodworth we yarawuhakoreye. Papa yaravuze ati komereza aho mwana wa, komereza aho rwose. Izo nkunga twatewe n'abantu bari bamaze igihe kirekire bakorera Yehova zatumye dukomeza gukora neza umurimo wacu. Mu mwaka w'1962 nongeye kwiga ishuri rya Gilead rya 37 ryamaze amezi 10. Umuvandimwe Wilfred Gooch wari umugenzuzi w'ibiro by'ishami muri Nigeria yize ishuri rya Gilead rya 38 arirangije yoherezwa mu Bwongereza. Nahise musimbura. Niganye umuvandimwe Brown, nanjye nkajya nkora ingendo nyinshi nsura abavandimwe bo muri Nigeria, ndabamenya kandi ndabakunda. Nubwo babaga bakennye ugereranyije n'abavandimwe bo mu bihugu byateye imbere, babaga bishimye kandi banyuzwe. Ibyo bigaragaza ko ibyishimo nyakuri bidaturuka ku mafaranga cyangwa ku byo umuntu atunze. Wabonaga bafite isuku kandi mu materaniro babaga bambaye mu buryo bwiyubashye. Iyo babaga bagiye mu makoraniro, abenshi bagendaga mu makamyo no mu zindi modoka zikorerwa muri Nigeria zitwa Boleka Jazz. Inshuro nyinshi kuri izo modoka habaga handitseho amagambo ashishikaje. Urugero harimwe yari yanditseho ngo nta mugabo umwe. Ayo magambo ni ukuri rwose. Njye na Orisi dufatanyije n'avandimwe bo muri Nigeria twageze kuri byinshi. Mu mwaka w'1974 Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Nigeria nibyo bihugu byonyine byari bifite ababwiriza bagera ku 100,000. Ababwiriza bariyongeraga cyane. Kuva mu mwaka w'1967 kugeza mu 1970 muri Nigeria hari intambara, ariko ntiyaburije umurimo gutera imbere. Abavandimwe bo mu karere ka Biafra ko hakurya y'uruzi rwa Nigeri bamaze amezi runaka badashobora gushyikirana n'ibiro by'ishami. Twagombaga kubashyira amafunguro yo mu buryo bw'umwuka. Nk'uko nayivuze ngitangira, gusenga Yehova no kumwiringira byadufashije kwambuka urwo ruzi inshuro nyinshi. Ndakibuka ingendo ziteje akaga twakoraga twambuka uruzi rwa Nigeri, aho twabaga dushobora kwicwa n'abasirikare bari bafite inyota yo kumena amaraso, tukaba twakwandura indwara cyangwa tugahura n'ibindi bibazo. Kurenga bariyeri z'abasirikare ba leta ntibyari byoroshye, ariko mu karere ka Biafra ho byari ibindi. Igihe kimwe nambutse uruzi rwa Nigeri ari nijoro ndi mu bwato buto, mva ahantu hitwa Asaba ngera ahitwa Onitsha njya no gutera inkunga abagenzuzi bahitwa Enugu. Ikindi gihe nateye inkunga abasaza bo mu gace ka Aba, aho abantu batari bemerewe gucana amatara nijoro. Igihe twari mu gace ka Port Harcourt twashoje amateraniro huti n'isengesho kubera ko ingabo za leta zari zagabye igitero mu karere ka Biafra. Amateraniro nk'ayo yari ay'ingenzi cyane kuko yizezaga abavandimwe ko Yehova bakunda akanabitaho. Nanone yabafashaga kwibuka ko bagomba kunga ubumwe ntibagire aho babogamira. Abavandimwe bo muri Nigeria bitwaye neza muri ibyo bihe bikomeye. Urukundo rwabafashije kunga ubumwe batitaye ku moko bakomokamo. Twishimiye kuba twari kumwe nabo muri ibyo bigeragezo. Mu mwaka w'1969 habaye ikoraniro mpuzamahanga ryari rifite umutwe uvuga ngo amahoro ku isi, ribera Yankee Stadium muri leta ya New York. Umuvandimwe Milton Henschel ni waruri hagarariye kandi namwigiyeho byinshi kuko nari mwungirije. Ibyo byaramfashije cyane kubera ko mu mwaka w'1970 i Lagos muri Nigeria twagize ikoraniro mpuzamahanga ryari rifite umutwe uvuga ngo abantu Imana yishimira. Kubera ko ari bwo twari tukiva mu ntambara, Yehova niba dufashije atuma iryo koraniro rigenda neza. Ryabaye mu ndimi 17 haterana abantu 121,128. Umuvandimwe Nor na Henschel n'abandi bashyitsi bari baturutse muri Amerika no mu Bwongereza biboneye abantu bagera ku 375,000 babatizwa. Aho ni hamwe mu hantu habatijwe abantu benshi cyane uhereye kuri Pentecote. Igihe twateguraga iryo koraniro nibwo nagize akazi kenshi. Icyo gihe ababwiriza bariyongeraga cyane. Mu myaka isaga 30 namaze muri Nigeria, najyaga nsura amatorero cyangwa ngasura ibiro by'amashami byo muri Afurika y'Iburengerazuba. Abamisiyonari bishimiraga cyane ko bitabwagaho buri wese ku giti cye kandi bagaterwa inkunga. Kubizeza ko bafite agaciro byabaga ari ibintu bishimishije. Uwo murimo wanyigishije ko kwita ku bantu bibafasha gukomeza gukorera Yehova, bagashikama kandi bakunga ubumwe. Yehova niba dufashije guhangana n'ibibazo twahuye nabyo bitewe n'intambara n'uburwayi. Buri gihe twiboneraga imigisha ye. Oris yaravuze ati, twarwaye malaria kenshi. Hari ubwo bajyanye wose mu bitaro i Lagos ari muri koma. Bambwiraga ko ashobora gupfa ariko yongeye kuzanzamuka. Amaze kugarura kenge yabwirije umuforomo wamwitagaho. Nyuma yaho nge na wose twagiye gusura umuforomo witwaga Ntwambiwe kugira ngo dukomeze kumwigisha Bibiliya. Yabaye umuhamya wa Yehova nyuma yaho umusaza witorera mu gace ka Aba. Nanjye nafashije abantu benshi harimo n'abisilamu bari bakomeye ku idini biyegurira Yehova. Icyadushimishije kurushaho nuko twamenyanye n'abavandimwe bacu muri Nigeria, tukabakunda, tugakunda umuco wabo n'ururimi rwabo. Dore irindi somo twize. Kugira ngo dusoze neza inshingano mu ifasi y'amahanga, twagombaga gukunda abavandimwe n'abashiki bacu nubwo tudahuje umuco. Duhabwa inshingano nshya. Mu mwaka w'1987 twavuye kuri Beteli yo muri Nigeria tujya kuba misiyonari ku kirwa cyiza cyane cya Sainte Lucie muri Caraïbe. Iyo nshingano yari ishimishije cyane ariko twahuye n'ibibazo byihariye. Abagabo muri Afurika bashakaga abagore benshi ariko muri Sainte Lucie ho abagabo babanaga n'abagore batarasezeranye. Imbaraga z'ijambo ry'Imana zafashije abantu benshi bigaga Bibiliya barahinduka. Mu mwaka w'2005 inteko nyobozi yatwimuriye ku cyicaro gikuru i Brooklyn muri leta ya New York muri Amerika kubera izabukuru. Buri munsi nshimira Yehova ko yampaye Oris. Yapfuye mu mwaka w'2015. Kumubura byanshenguye umutima. Yari umugore udasanzwe ukunda kandi agakundwa. Twamaranye imyaka 68 kandi naramukundaga cyane. Twabonye ko ibanga ry'ibyishimo haba mu muryango cyangwa mu itorero ari ukubaha ubutware, kubabarirana, kwicisha bugufi no kugaragaza imbuto z'umwuka. Iyo twahuraga n'ibiduca intege twasengaga Yehova ngo adufashe gukomeza kumukorera. Uko twakomezaga kwemera ko Yehova dukosora, twiboneraga ko ibintu byagendaga biba byiza kandi twazirikanaga ko mu gihe kiri imbere tuzabona ibyiza bihebuje. Yehova yahaye umugisha umurimo ababyeyi banjye n'abandi bakoreye muri Trinité na Tobago. Raporo iherutse gusohoka igaragaza ko ubu hari abahamya bagera ku 98,092. Nanone hari abantu benshi bagize uruhare mu gutuma itorero nabayemo muri Aruba rikomera, none risigaye rifite ababwiriza benshi. Ubu kuri icyo kirwa hari amatorero 18 ameze neza. Muri Nigeria ho ababwiriza bariyongereye cyane bagera ku 381,398. Naho ku kirwa cya Sainte Lucie hari abahamya 783. Ubu mfite imyaka isaga 90. Muri Zaburi ya 92:14 havuga ko abatewe mu nzu ya Yehova bazakomeza gusagamba no mu gihe bazaba bameze imvi, kandi ko bazakomeza gushisha no kugira amagara mazima. Nishimira cyane ko nakoreye Yehova ubuzima bwanjye bwose. Umurage wa Gikristo nahawe watumye nkorera Yehova mu buryo bwuzuye. Yehova yangaragarije urukundo rudahemuka, anyemerera kurabya uburabyo mu bikari by'Imana yanjye. Zaburi ya 92 umurongo wa 13. Ingingo irarangiye.